Untombazi Khumalo uqale ukudlala umdlalo we-volleyball esesikolo se-Greenfield Primary School eBellevue koBulawayo. Uqhubekile phambili ngokudlala lo mdlalo esefunda isikolo se-Asha.
Ngadlala e-Asha from 86 until 89. And then 89 I was chosen to represent iBulawayo. And then we went to Harare. We're being coached by uVulindlela noRuben Ndebele. And then my national team were being coached, I can't remember the name, but I didn't travel with them due to a passport, so I didn't travel.
Umakhumalo uthi kwakungekho lula ukuyancintisana lezinye izigaba ekuqaleni.
Ngangakaze vele ngihambe eHarare, kwakuyikuqala ukuhamba eHarare. Kwakunzima lapho kwakudlala i-volleyball. You know ukuthi ungathi ngifika laphana vele I think ngawisa amabhoramu wonke wethu. Ngoba hayi kwakunzima ngale kwakudlalwa sibili kwakungathandanga sibili.
UMakhumalo uthe esesuke esikolo se-Asha wadlalela iqembu le-Highlanders Volleyball Club, njalo uthi ngalezo nsuku bekuncintiswana kuze kube kuncane indawo.
Thina every Friday, Saturday, Sunday it used to be volleyball from morning until 6 o'clock. It will even go up to 12 ebusuku sidlala lapha ne-BCD. Right now I've never heard of any matches or anything. So to me I'll say volleyball has failed at this present moment.
Uqhubekele phambili uMakhumalo esithi ulesifiso sokuba ngabe umdlalo we-volleyball uyavuselelwa kufanele kudala.
Up to now I'm still doing ama sports and I'm now into cricket unfortunately because volleyball yafa ngaleso sikhathi and we tried to see it back but we failed due to ama financials. But I wish ukuthi ingabuyela kusona leso sikhathi thina esasikuyo by then.
UMakhumalo usebenza eZimbabwe Youth Cricket Academy, yona eyayisaziwa ngegama elithi Hits Strict Cricket Academy. Ngine-Lady 7 koBulawayo, inguJoseph Njanjini.